producer, Level Music Productions, Tumbuza Buza.
Walero, we fula na keneza, enkera gwe numbadala mochimanyi. Buli mundo mutima guwanja gwe, nati uliriza ebigambo byange. Obo wange, mkutwale wange. Unanizungusha, zungusha, unanizungusha. Jua na kupenda na kutamani. Chimani we wansubiza Iwacho mbuza mbuza ngabu bakwa galanza kulembera Iwacho mbuza mbuza ngabu lironda boweta konda Iwacho mbuza 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 ngambo wachite Na kukona chi amazimo kumpisa mamaso Nulina jaka tune mbazi ziche mamaso Katimbulira obabi mbienko rabi ntwala mumaso Era manyanti enzo musaja kusana Baby ngamba Wabien kukambo wabi ulira Komyo konumia Nange nino musaingo kukugo Can you tell me what is on your mind Every time you kwe koza koza yangu bila wewe ni sawa na giza nene njoni wokowe utagongwa mpenzi maneno milioni aliwezi kufisha pengo lako sababu nimejaribu pia machozi milioni aliwezi nanyua nimelia sana na kupenda sana lati amini sitali mwana chozi na